ikmziki.com.
Chikeshi hapa.
Story maker.
Kati kati washata, mulika kila upande tu waone wanavyocheza. Mwanangu wa shida nala, Temeke Kigamboni tamaduni wanalicheza. Amorogoro tuonane ti, Badi kushi tuonane. Mala sijui nani namba ya chupieti, sijui nani kacha ndalapo. Tunamuomba Sagodi Masimeni, nikisema weka gadi tunaweka. Ninapendwa na wau ni madebeni, wanangu wa gongomani wanalicheza. Tulisota kitambo kuja mjini, kwa dua za mashabiki tumefika. Tumshukuru Mungu wetu manani, kwani wanetu kibao tumewazika. We are born to survive, we are born to survive, we are born to survive Tanzania. We are born to survive, we are born to survive, we are born to survive, we are born to survive Africa. We are born to survive. Aye, 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 aye. Wabishu anacheza kacha. Ayo, yo, 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 yo. Wanapandisha misuka. Aye, 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 aye. Leo mpaka kuna kucha. Ayo, yo, 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 yo. Dawa ya Stony Maker. Aye, 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 aye. Wabishu anacheza kacha. Ayo, yo, 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 yo. Wanapandisha misuka. Aye, 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 aye. Leo mpaka kuna kucha.
Ayo,
yo, 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 yo. Dawa ya Stony Maker.
Weka, weka yadi hapo.
Bila mwanangu Stony Maker, sijui ngekuwa nani. Mana wapo walonikata, mwanangu kanisamini. Na umbali liotoka, siwezi kushia njiani. Asante mamaji, kunileta duniani. Yeah, yeah, yeah. Washani kata wengi mama yangu, washani kubali wengi mama yangu, washani tamvuta bangi mama yangu, wengine wakasema mlevi mama yangu. Da, 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 da. Sababu ya gumu wa maisha na mburi ya patupu nilikuwa naumia. Na mwambia la chuga kesho takuwa marufu mwichwa siku na furia. Sababu ya gumu wa maisha na mburi ya patupu nilikuwa naumia. Na mwambia wa mipango kesho takuwa marufu mwichwa siku na furia. Tunamuomba Sagodi Masimeni, nikisema weka gadi tunaweka. Ninapendwa na wau ni madebeni, wanangu wa gongomani wanalicheza. Tulisota kitambo kuja mjini, kwa dua za mashabiki tumefika. Tumshukuru Mungu wetu manani, kwani wanetu kibao tumewazika. We are born to survive, we are born to survive, we are born to survive Tanzania. We are born to survive, we are born to survive, we are born to survive, we are born to survive Africa. We are born to survive. Aye, 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 aye. Wabishu anacheza kacha. Ayo, yo, 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 yo. Wanapandisha misuka. Aye, 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 aye. Leo mpaka kuna kucha. Ayo, yo, 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 yo. Dawa ya Stony Maker. Aye, 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 aye. Wabishu anacheza kacha. Ayo, yo, 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 yo. Wanapandisha misuka. Aye, 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 aye. Leo mpaka kuna kucha. Ayo, yo, 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 yo. Dawa ya Stony Maker. Leo tunaweka gadi kwa imani. Hamnunupi kwa imani. Oya cheza tena kwa imani. Wana Stoni Meka kwa imani. Mwanangu Blasa Bosco kwa imani. Baetu Zanaki kwa imani. Meneja Jimbu kwa imani. Oya Bigi Nemu kwa imani. Official Koru Kakabilai kwa imani. Stopa Kukina Ngao kwa imani. Maloso Uptown kwa imani.
Chairman Baba Lulu
kwa imani. Weka kula kwa jasho kwa. Weka gadi hapo. Weka Chacha Maduka Baba Imani.